Sanibona kusihlwa bangane, ngithokoza kakhulu ukuba ngibe lapha kulobusuku futhi ngisanda kusuka nje lapha esikhashaneni sedlule. Ngicabanga kanjalo ngiphuma lapha kwelesine nqo. Ngaseke ngidinga ukuba ngisehla ukuba siyobona abanye futhi abangane sase sibuya emizizweni emihlanu emva kwelesikhombisa. Ngidingeke nje ukuba ngibuyele ezansi ngakho ngithi nje ukuzingela ingikithi namanje mfowethu never. Kodwa manje kukhona isicelo esisanda kubizwa nje esivela komunye eChattanooga eTennessee othandekayo owayesengozini emavikini amathathu edlule futhi ulele equlekile namanje nesicelo somkhuleko lapha ebandleni. Futhi yebo mfowethu ungasenza impela mfowethu Neville, woza nje yebo
mnumzane.
Besikhuluma ngoMelchizedek ukuthi wayengubani futhi asibhedanga lutho ngakho, kodwa mhlawumbe ngesikhathi esizayo ngingena singacaphuna kusukela lapho siselokhu sisencwadini yamaHebheru. Kodwa kulo busuku siphenya ngale encwadini kaDanyeli. Nani eninamabhayibheli enu, phenyani kuDanyeli weshumi nambili futhi sizofunda okuncane kusukela lapho futhi sikhulume mhlawumbe ngelinye lezwi likaNkulunkulu encwadini kaDanyeli. Manje uDanyeli wayengomunye wayengumprofeti owathwalwa wasuswa eJerusalema wayezansi wangena eBhabhiloni ekuthwalweni kweBhabhiloni inkosi uNebukadinezari. Wayengumpho osemusha ngenkathi ehla eyongena eBhabhiloni. Babengebaningi ababesabambelele ekukholweni okudala okuhle. Ngiyamthanda uDanyeli ngoba okwakhe wazimisela ngalokho enhliziyweni yakhe ngenkathi ehlela eBhabhiloni ukuthi wayezohlala eyikholwa futhi angazingcolisi ngezidlo zenkosi kanjalo njalo. Manje yona impela into uDanyeli ayeyiyo umprofeti kwabezizwe. UDanyeli wawubona wonke unyaka wabezizwe uphakama futhi uwa. Kwaba nguye ukuqala ukuba abe simbiza ngomprofeti wabezizwe. Wayengesuye owezizwe yena uqobo, kodwa wabona isimiselo sesikhathi sabezizwe kusukela ekuqaleni kuya ekupheleni ekhandeni legolide futhi kiphelela ezinyaweni zensimbi nebumba. Kuthi ngenkathi esezansi phakathi lapho ezimisela enhliziyweni yakhe ukuthi angazingcolisi ngezidlo zenkosi nangendaba yenkosi. Nelinye iqembu lomzalwane ogama linguShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego wayesezansi lapho kanye nabo okwakungesibo abaprofeti kodwa amakholwa. Futhi bona futhi bazimisela enhliziyweni yabo futhi ngenkathi lawo makholwa ehlangana ndawonye sengathi ngiyabona kaningi impela babe nemihlangano yemikhuleko ndawonye. Njengoba senza nje sibuthana ndawonye ngoba sinezinto esizejwayele, niyazi kukhona isiqobulo esidala esithi izinyoni zohlobo olulodwa zindiza umsungu ndawonye, futhi leso yisaga esidala njalo. Nalokho kuyinto enhlana futhi izinyoni zohlobo olulodwa zindiza umsungu ndawonye. Anijabuli ngalokho na impela izinyoni zohlobo olulodwa zindiza umsungu ndawonye. Esikhathini esingeside esedlule ngangihlezi emhlanganweni lapho kwakukhona indoda ixoxa ngokuthize futhi yathi awu yayikhuluma ngemiphefumulo eyaye ekuboshweni owawusekuboshweni uJesu ahamba washumayela kuyo emva kokufa kwakhe. Nale ndoda eyayikhuluma yathi awu ucabangani ngakho na, nomfowethu oyikhaladi wasukuma wathi awu yilokho nje iBhayibheli elakushoyo wahamba washumayela emiphefumulweni eyayisekuboshweni. Yathi cabanga ukuthi kwakuyini na, wathi kwakuyimiphefumulo engaphendukanga ekubekezeleni ngezinsuku zikaNowa umkhumbi usakhiwa njengoba kwasho iBhayibheli nje. Yathi qhabo yathi lelo yileli bandla lishumayela kulabo bantu bePentecostal okulamahlelo nakho konke libakhipha ekuboshweni. Wathi manje buka lapha mfowethu, wathi iPentecost azange iphathe ngisho lapho washo lokho, wathi nje ukuthi wahamba washumayela emiphefumulweni eyayisekuboshweni. Ngakho ngathi amen kunjalo. Nomfundisi waphenduka wangibuka wayesethi izinyoni zohlobo olulodwa zindiza umsungu ndawonye. Ngathi kunjalo abazalwane bokukholwa okuyigugu okufanayo bekholwa nje ukuthi okushiwo ngumbhalo kuyiqiniso. UDanyeli wayenabathathu balabo omata ababe kanye naye. Niyazi kuhle uma ungekho ekhaya ukuthola omunye okanye nawe, omunye ozoba ngakuwe umngane omuhle ngempela. Oh, emazweni abezizwe uma uthola omunye umuntu ofuna ukuba ubhuti wakho futhi akuthande futhi ame ngakuwe lokho kusho into enkulu kakhulu ikakhulukazi isihambi nalabo abazalwane basuswa emzini wakubo nomuzi wakubo washiswa nazo zonke izitsha zabo nezinto ezingcwele zikaNkulunkulu zazithathwe zehliswa zayofakwa eBhabhiloni futhi kwabekwa endlini yamagugu enkosi Nebukadinezari owayezithwale wehla nazo enkulu ente inkosi yabezizwe manje uma uNkulunkulu evumele lokho kuba umuzi wakubo ushiswe ibandla lakubo lashiswa base bethathwa behla bayofakwa emzini kwakungenxa yokuthi babesukile kuNkulunkulu kodwa wayesalokhu enalo ikholwa ayengabeka izandla zakhe phezu kwalo futhi athi lena ineku yami uNkulunkulu njalo wayenofakazi ndawo ndawo akazishiyi neze engenafakazi Kunandaba yehlile mhlambe waya koyedwa nje kodwa wayenaye njalo omunye ayengabeka izandla zakhe phezu kwakhe futhi athi lena inyeku yami futhi izokwenza njengoba ngitshela manje siyakuthanda lo Ngikaphela-ke ukuthi ngenkathi labo bazalwane besezansi lapho bafakwa ekuhlolweni isibonelo esihle kabi salokho ikholo elishika kukho uma liyemukela ngempela inkosi uJesu njengomsindisi walo njalo lifakwa ekuhlolweni usathane salokho esebhizinisini lokuhlola futhi kufikela kuphela ukuba kukusize kungokokuthi kukusize yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele ivivinywe ilaywe ishaywe ngamanye amazwi inikwe isigulo esincane iqondiswe ukuthi uma uNkulunkulu esinika ukulaywa okuthize futhi uma singenako ukumela khona-ke siba ngabantwana besihlahla futhi hayi abantwana bakaNkulunkulu manje umuntu obuso bakhe ngempela bubheke ngasezulwini akunandaba ukuthi kwenzekani lapha emhlabeni usalokhu ebhekise ubuso bakhe ngasezulwini abangane bakhe bangamshiya umndeni wakhe ungamshiya umelusi wakhe angamshiya kodwa ukhona oyedwa ongeke amshiye lo nguNkulunkulu futhi uma umqondo wakho usucabange kahle ngiyakuthanda lokho uDaniel wayeshise onke amabridge emva kwakhe wayengakucebile ukuthi abuyele emuva futhi wayengawubhekisisile umzila wakhe ongemuva wayebheke eyeka lezo zinto esezedlule wajonga emgomeni wokubizwa okukhulu kwaphezulu yilokho esifanele ngabe siyakwenza yilokho okufanele ngabe ibandla liyakwenza futhi lapho ngiqaphela-ke uNkulunkulu wavumela usathane ukuba amnike ukuhlolwa futhi babahlola ngomlilo babahlola futhi ngomphando wezingonyama futhi konke okwenzekayo uNkulunkulu wabakhipha bengaphezu kokunqoba kuningi ukuhlolwa kolungileyo kepha uNkulunkulu umkhulula kuzo zonke kumangalisa kanjani lokho lokho sikubonga kakhulu izizivivinyo ukuhlupheka ukuhlolwa konke kusebenza kube ngokuhle emva kwesikhashana uNkulunkulu usengabona-ke ukuthi angalibeka ithemba lakhe kuwe khona-ke uyokwenzela izinto ezinkulu manje siyathola-ke ukuthi uDaniel waba yithuluzi esandleni sikaNkulunkulu ngenkathi engekho kubantu bakubo uqobo engekho emzini wakubo uqobo engekho ebandleni lakhe uqobo ezweni labezizwe uNkulunkulu wamsebenzisa manje ungebe bikho kunoma yini ongebe kuyo ungebe bikho kubo bonke abathandekayo bakho noma ungebe bikho ebandleni lakho kodwa ungabe ulokhu uyithuluzi ezandleni zikaNkulunkulu uNkulunkulu angakusebenzisela ubufakazi kumbe noma ngokwanoma yini afisa ukukusebenzisela yona izibonelo ezinhle ibhayibheli nje ligcwele sakuqhuma lezo zinto noma phi lapho ophendukela ngakhona anithandi ukufunda izwi na ngiyalifunda nje ngesinye isikhathi futhi ngikhala ezinyembezi lapho ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngangifunda ekamelweni lapho futhi ngaze nje ngahlala phansi futhi ngakhalisa kwengane ngasukuma ngase ngihamba ngizungeza isihlalo sami ngabeka isandla sami esihlalweni ngabuka phansi ebhayibhelini lami futhi ngavele ngaqhumuka nje ngahamba ngazungeza isihlalo futhi ngabuka emumva futhi ngacabanga uNkulunkulu phakathi lapho ngokuphila okuphakade kuwo wonke wesilisa nomowesifazane abazoba nesibindi sokubeka ithemba labo kulo futhi balikholwe ukuphila okuphakade.
And he said, search the scriptures for
futhi wadihlolana imibhalo ngokuba kuyo nethu nginokuphila okuphakade futhi iyona efakaza ngami. Hlolana umbhalo, izwi kaNkulunkulu lisibane ezinyaweni zethu lokuba siholwe ngokuqondiswa-ke ngokukhanya okulandela indlela yezinyawo esihola sisuka ekunqobeni siye ekunqobeni. Manje ngaphambi kokuba ube nokunqoba kuzofanele kube nempi, futhi uma kungekho zimpi akukho kunqoba. Ngakho besifanele sibonge ngezimpi nokuvivinya, futhi nguNkulunkulu esinika ithuba lokuba sibe nokunqoba. Ohe, lokhu akunenzi yini nizizwe nikahle kancanyana na? Niyabo, impi iyafika, omunye umuntu esho into embi ngawe, ukugula kufike phezu kwakho, mhlawumbe uNkulunkulu ukunika lezo zinhlupheko ukuze akuphilise futhi akhombise umusa wakhe kuwe, akwenze ubone ukuthi uchaza ukuthini ngakho, uyakuthanda. Indaba yomelusi wezimvu omdala eyaxoxwa lapho eJerusalema emazweni angcwele, ngomelusi ethwele imvu futhi wathi, uyithwalelani na? Wathi, inomlenze owephukile. Wathi, yakwenza kanjani lokho? Yawela eweni na? Wathi, qhabo, ngayephula umlenze wayo. Wathi, ngani ungumelusi wezimvu nonya ukuba wephule lowo mlenze wemvu? Wathi, qhabo, ngangiyithanda futhi wathi yayiduka futhi ngangingakwazi ukuyenza ingikhumbule, ngakho ngayephula umlenze wayo ukuze ngikwazi ukuyinika ukuthi inginake ngokwengeziwe ukuze ke ingithande futhi ingilandele. Ngesinye isikhathi uNkulunkulu sivumela sibhidlike kancanyana nje empilweni ukusinika ukunaka okwengeziwe kancane ukuba asibeke emathangeni akhe, ukuba asiqomisele esifubeni sakhe. Uma udokotela ethe akusekho okungenziwa, bese-ke esithatha asifake esifubeni sakhe athi, uyabo, ngiyakuthanda, ngizokuvumela usinde. Niyabo, oh, lokho akuyenzi yini impilo ithi ukuba ngcono kancane na? Oh, mkhulu kakhulu, ungumelusi wezimvu oyisimangaliso, akanjalo na? Akumangalisi uDavide athi, inkosi ingumelusi wami, angiyikuswela nokuthi siholela kanjani ngasemanzini okuphumula. Buyise umphefumulo wabo futhi iqinise izindebe zethu futhi isigcobe phambi kobuso besitha sethu. Yewake wathola kugcotshwa phambi kobuso besitha sakho na? Ukufakaza nje indebe yakho ize ibile nje ikhichime, uyazi kumangalisa kanjalo nje ukugcotshwa uma uphambi kobuso besitha sakho. Manje qaphelani-ke, uNkulunkulu wathatha inkosi Nebukadinezari wasemenza ithuluzi esandleni sakhe. Futhi ngenkathi uNebukadinezari efa emva kokuba kade ene kwahluma utshani izinwele zakhe njengebhubesi noma njengezimpaphe zezinkozi, nozipho lwakhe njengamazipho okhozi, kanjalo njalo, noNkulunkulu wadingeka ukuthi amazise ukuthi wawungubani inkosi yangempela. Emva kokufa kwakhe uBhetheshazari indodana yakhe engumzukulu yangena esikhundleni sakhe, futhi-ke yayimbi kakhulu kwedlula inkosi uNebukadinezari. Futhi ngobunye ubusuku lapho babe nedeli elikhulukazi, babiza bonke abezimantshi zabo nazo zonke izikhulu zingenele umbuthano omkhulukazi wenjabulo. Futhi ngenkathi besenalo mbuthano omkhulu wenjabulo, futhi babe hamba futhi bababizela ngaphandle, futhi bathatha izitsha ezingcwele zikaNkulunkulu nje ukuba kuhlekiswe nguNkulunkulu, futhi baphuze iwayini koNkulunkulu babo ukuthosa ngezitsha zenkosi. Manje umuntu uvunyelwe ukuhamba ajene lapha, kodwa kukhona umugqa ohlukanisayo phakathi kokuphila nokufa. Ufanele ungaweqi neze lowo. Niyabo, ungaqhubeka nobuwula bakho okwesikhashana, kodwa kungcono wazi kahle ukuthi umugqa ukuphi. Ngabe inkosi seyake yakuhlola kunoma yini na? Iyakwenza sonke, idonsa amatomu okuvimba ithi, lokho sekwenele manje. Ngaleyo nkathi-ke ufanele ukubhekisise okwenzayo, kusukela lapho kuqhubeke uma uhamba unqamula ngakulowo mugqa. Futhi ngalobo busuku ngenkathi uNkulunkulu edonsa amatomu okumvimba, futhi akangalalela, uyaqhubeka uyehla futhi ukhipha izitsha zenkosi, uqala ukuphuza iwayini nokuthosa kuNkulunkulu wabo. Kwase kuthi-ke nakho kufika isandla sehla sivele ezulwini, sase sibhala odongeni tinitini tekel ufasini, kuchaza ukuthi ulinganisiwe silinganisweni, ufunyenwe ulula, akekho owayengakuhumushwa, kwakuyizilimi ezingaziwa. futhi kwakukhona umuntu lapho owayenesiphiwo sokuhumusha uDanyeli. Ngakho uyeza uyehla wase ehumusha futhi utshela inkosi ukuthi kuzokwenzekani, futhi lapho uNkulunkulu wasibhubhisa leso sizwe iBhabhiloni. Kwathi uDanyeli lapho wabona imibono emikhulu wase ebhala mayelana nayo ngale nduduzo enkulu esinayo namhlanje, azi futhi ebeka ngokohlele ukuphela kombuso wabezizwe. Qaphelani ukuthi kuphelele kanjani. Kutholeni eduzane nje manje wabona kuqala isithombe sile ensimini ngenkathi ehumusha iphupho lenkosi. Wayengumuntu kamoya, wayephupha amaphupho, wabona imibono, wahumusha amaphupho. UNkulunkulu wayenaye, futhi wonke umuntu wayekwazi lokho futhi. Futhi ngenkathi ebona umbono, ikhanda legolide nesifuba lapha esesiliva, namathanga ethusi nezinyawo zensimbi, qaphelane, umbuso ngamunye wawuya ngokuqina kakhudlwana. Umbuso wenkosi uNebukadinezari wawuyikhanda legolide, walihumusha, wamtshela impela nje ukuthi kuleyo mibuso yayizothathwa kanjani omunye ngomunye kuya ekupheleni. Manje akeqaphelani kusukela egolideni ngokuthambe ukwedlula konke, kulandele isiliva, bese kulandela ithusi, bese kulandela insimbi. Kuqina kakhulu, kuqina kakhulu, kubanda kakhulu, kudeda kakhulu. Qaphelani manje ke phakathi kwakho konke lokho uDanyeli wawubheka umfanekiso itshe laze laqeshulwa entabeni elasikwa kungengazandla. Lagingekela esithombeni lasithoboza lasenza saba njengokolo esibuyeni sasehlobo nemimoya yawususa. Netshe lakhula laba yintaba enkulu eyamboza umhlaba wonke nolwandle. Lokhu kwakungukufika kwenkosi uJesu osekuseduze manje. Uyaqhubeka ngenkathi esezansi ngasemfuleni ngolunye usuku, wehlelwa isiyezi, wasebona umbono. Abaningi balabo babe naye abawubonanga umbono ngokuba wanikwa uDanyeli kuphela. Ngiyakubona na, omunye angama eduze kwakho ngo futhi abone izinto ongeke uzibone ukusindisa impilo yakho. Kunjalo omunye wathi, angikukholwa lokho, angikaze ngibone lutho ngoba kwakungesikho okwakho ukuba ukubone. Labo ababehamba noPawulu ngenkathi uPawulu eshawa ehla ehashini lakhe futhi wawela emhlabathini futhi waba ngobhuquzayo njengoba kwaba njalo emhlabathini, akukho namunye wabo owezwa lelo phimbo noma wabona lowo mbono uPawulu wawubona. Akukho namunye wabo wabona inkanyezi eyanqamula kuzo zonke izinto zisezilweni kuphela izazi. Izinto eziningi leyo ndlela uNkulunkulu ukukhethele abantu abathize ukuba bakubone, futhi abanye ngeke bakubona. Oh, ngiyakuthanda lokho ngenkathi uNkulunkulu ekuhlakanipheni kwakhe okungenasiphelo umisele noma wazi phakade ukuba kwenzeke izinto ezithize bekungenzeka kumuntu ohlezi eduze kwakho ngqo futhi ngeke wazi lutho ngakho. Buka eDothani ngenkathi u-Elijah esezansi eDothani futhi bonke bahaqwa lapho ngabafokazi abangenayo impi yamaSiriya befuna u-Elijah umprofeti. Ngokuba ngenkathi baqala ukuthola ngaso sonke isikhathi uma amaSiriya eza kwa-Israyeli ukuba azolwa ngani, ama-Israyeli ayewaqamekela. Futhi ngakho inkosi yaseSiriya yababiza phezulu yathi, manje ake nilinde kancane, ubani ongakithi futhi ubani ongaku-Israyeli na? Yathi, omunye eqenjini lami uyinhloli ezotshela u-Israyeli lapho nje esiza ngakhona ngoba balapho njalo besilindele. Futhi eyodwa indoda yayinokuba nomoya kancane ngaye yathi, qha baba wami, kodwa ngumprofethi u-Elija ngokuba uyazi egamelweni lakhe lokulala ukuthi yimuphi umnyakazo wakho olandelayo ozowenza. Amen. Oh, umamandla eyathoma ekuqala ukuzamazama, ngijabula kakhulu ukuthi izwi kaNkulunkulu lisitshelile ukuthi asiye kuphi, sibalekele edwaleni uKristu Jesu. Wonke umuntu okulo uphephile futhi uvikelekile, akukho okungakulimaza, akukho mabhomu amathomo, akukho mikhando yensimbi cobalt, akukho lutho olunye olungathinta abalondolozwe nguNkulunkulu. Abaphephile bevikelekile bagcelisa okwehange. Ithemba elimangalisa kangaka esinalo kuKristu Jesu. Kaphelani kwakukhona indoda eyayikanye naye inceku yakhe umfana wokomoya wayehamba athele amanzi ezandleni zomprofethi isikhundo esikhulu ayenaso. Kodwa ngenkathi esebone impi yamaSiriya nxa zonke zeDothani eyibona yonke yesekiwe wathi baba wami awubheke laphoya iningi elingaka pho ngani sihaqiwe. Manje lokho okwemvelo uma yonke into ibonakala ihamba kabi bekukhomba ngomunwe besho lokhu nalokho nodokotela ethi ungeke usinde kanjalo njalo lokho kuyinto yemvelo nje ukuba uyicabange ohe lokhu ngokuphela. Kodwa elija wathi baningi kakhulu abanathi kunoma ekhona abanaye. Manje seningabona ukuthi wakwenza kanjani lowo mprofeti noma ukuthi uGehazi wazizwa enjani inceku. Wambuka omengama wathi ngani angiboni muntu wathi uNkulunkulu vula amehlo alomfana futhi kwathi nje uNkulunkulu angenza into ethize nansi itholeni ngenkathi uNkulunkulu evula ukubona kwakhe kokomoya maqala onke lapho umprofeti wakumizi inqola zomlilo nezingelosi zomlilo. Ngani wayebone ngani izinqola zomlilo zedlula leyo mpi yamaSiriya ngesibalo ngezinkulungwane. Izintaba yayisemlilweni, izingelosi zomlilo, amahashi omlilo, izinqola zomlilo. NeBhayibheli lathi izingelosi zikaNkulunkulu zimisa ngakulabo abamesabayo. Kuyafana nje kulobo busuku, angazi ukuthi bekungenzekani uma umuntu lapha kulobo busuku ubenamandla okukushaya emehlweni bese ethi buka emi ezungezele lithabernakele kulobo busuku, ubungaba yilunga lapha zonke izinsuku zokuphila kwakho impela yebo mnumzane. Ngezinye izikhathi ngeke wakubona ngamehlo akho okwemvelo, kodwa ungakuzwa ukushaya kwemithambo yakho into ethize eseduzane, umuzo wesithupha okhomba ukuthi into ethize iseduzane. Mfekisise kulokhu kusayivula izindebe ezingezwa, enza abakhubaziwe uvendle bahambe bazungeze lapha kube sengathi bekungekho okungalungile kubo. Kuyini na ngumuzo ongaphakathi mqonde umuzo, umuzo wesithupha onokuzwa umoya ukuthi kukhona into ethize eseduzane kholo nguNkulunkulu. Manje abazange izange ikubone lokho kuqala, kodwa uElijah mhlawumbe akakubonanga, kodwa watshelela amehlo omfana ukuba akubone, kodwa uElisha waba nokuzwa ukuthi zazilapho. Amen. UThomas ngesinye isikhathi wathi mangifake izandla zami ohlangothini lwakho. UJesu wathi manje uyabona bese uyakholwa. Mkhulu kangakanani umvuzo walabo ongakaze nokho abone kepha nokho akholwe, yithi labo kulo busuku kulowo oyokholwa engabonanga. Futhi kaphela wasephumela lapho ke uElijah kuya lapho lesi sehlakalo esasikhona futhi washo kubo kuqala waphumela lapho neBhayibheli lathi wabashanga ngobumpumputhe. Babutheka futhi baphumela ngqo kubo, wonke umuntu wayebona ngokuphelele ngokwazi kwami, kodwa umbhalo wathi bayephuphuthekile. Umpho omncane ebusukwini obumbalo bedlule wathi kimi, uma uyindoda kaNkulunkulu ngishaye ngobumpumputhe ngathi usuvele uphuphuthekile. Nebo, uphuphuthekile vele. Kaphelani futhi waphumela lapho kuya lapho okwakukhona khona lesehlakalo esikhulu lento enkulu eyayikhona futhi wathi ngifuna uElijah na? Bathi yebo. Wathi wozani ngilandeleni ngizonisa kuye ngqo. UElijah wakusho kubo. Babekubutheke ngani na? Babekubutheke eqinisweni lokuthi lo wawungumprofethi kaNkulunkulu, babekubuthekile kukho. Futhi wabahoyela ngqo ekuqamekelweni futhi wathi wozani ngizonikhombisa uElijah. Futhi kwakungu-Elijah ebethisela ezathi lapho. Futhi lapho bekalaza base bethola ukuthi base beyaqiwe ngazonke, inkosi yathi baba wami ngibabulale na? Wathi ungasithatha isiboso sibulale na? Wathi baphe ukudla bese ubabuyisela ezweni lakubo. Yileyo ndlela-ke yokuxazelula izimpi, akunjalo na? Impela ohe, uma kuphela besingazithathela lowo mgomo namhlanje ubonda isitha sethu, yenza okuhle kulabo abenza okubi kuwe. Amen. Lapho manje ubumpumputhe, manje uElijah noma mqonde hayi uElijah manje, kodwa uDaniel, uDaniel wabona kungakenzeki, wayengumprofethi, wabona ukufika kwenkosi, wabona isikhathi sokugcina sifika, wabona ukuqala kwabezizwe. Uthi uma nicaphela abezizwe baqala ngokukhonza izithixo. Babekhonza isithixo esikhulu sihlezi ngaphandle ensimini isithixo somuntu. Ngikholwa ngokuthi nguDanyeli uqobo lwakhe isizathu inkosi Nebukadinezari wayembize ngoBhelitheshazari okwabe kungunkulunkulu wakhe waseqala kukhonza isithombe solungileyo umuntu ongcwele noDanyeli wala ukukwenza benze njalo nabantwana bamaHebheru uShadiraki uMeshaki noAbednego. Ileyo ndlela owakhishelwa ukufakwa ngayo futhi walahlwa ukuthi ikhanda legolide lakhishelwa ukuba lifakwe ngokukhonza isithombe baphoqelwa kuso futhi waphetha ngesandla esilobayo esingaphezu kwemvelo ulimi olungaphezu kwemvelo okwakungukuqonda okungaphezu kwemvelo kuphela okwakukwazi ukuluqonda. Amen. Ileyo ndlela umbuso wabezizwe okhishwe wangeniswa ngayo futhi uzophuma ngendlela efanayo kunjalo ngemisebenzi engaphezu kwemvelo ukuhumusha okungaphezu kwemvelo. Niyazi ukuthi ngikhuluma ngani ukusebenza kokungaphezu kwemvelo. Oh, kumangalisa kangaka, anijabuli kulo busuku. Niyakholelwa kokungaphezu kwemvelo na? Yebo. Manje-ke emva kwale mibono wambonisa nje lapho izizwe eziyobe zimikhona wambonisa ukuthi yayiminingi kanjani iminyaka esancike nokho kumaJuda. Wathi uMesiya uyofika uyoprofetha amasonto angamashumi ayisikhombisa okuyiminyaka emithathu nengxenye phakathi nalo uyakunqunywa okuyiminyaka eyisikhombisa amasonto angamashumi ayisikhombisa kunqunyelwe abantu bakho iminyaka eyisikhombisa yokuprofetha kumaJuda. Wathi futhi uMesiya umbusi uyofika futhi isiprofetho phakathi namasonto ayisikhombisa izinsuku eziyisikhombisa kuyonqunywa esinengisweni esenza izincithakalo ziyoma endaweni yakho futhi bayonyathela phansi izindonga zeJerusalema bezizwe kube isikhathi nengxenye yesikhathi. Manje uma uMesiya efika uJesu washumayela iminyaka emithathu nengxenye engamashi wase eyanqunywa ukuba abe ngumhlatshelo isibopho esindingakalo sasuswa nengithakalo isinengiso esenza ingithakalo iMoslem yaseOma yamiswa namhlanje endaweni yethempeli elingcwele indlu yesonto lamasulumane yaseOma imikhona impela lapho ithempeli lalimi khona. Futhi washo ukuthi babezonyathela izindonga zaseJerusalema phezu kweJerusalema kuze kuqedwe isimiselo sesikhathi sabezizwe. Kodwa ekupheleni kwabezizwe iyobe isekhona iminyaka emithathu nengxenye nokho kumaJuda. Manje qaphelani enye yezinto ezishaqisa kakhulu zomlando wesiprofetho. Angizisho ukuthi ngazi isiprofetho seBhayibheli kodwa lokhu kufana nokufunda iphephandaba kucace kakhulu futhi esikufunda lapha siyazi ukuthi kuyiqiniso. Qaphelani izinkulungwane ezimbili yebo iminyaka engamakhulu engamashumi amabili nanhlanu amaJuda belihlakazekele kuzo zonke izizwe phansi kwezulu. Njengoba uNkulunkulu enza lukhulu inhliziyo kaFaro ebabuyisa, wenza lukhulu inhliziyo kaHitler, inhliziyo kaMussolini kanjalo njalo, useze wawadudulela ePalestine. Ebuya sebewenze isizwe futhi ngoMeyi 6 ngo-1947 ifulege lamaJuda laphakanyiswa phezu kwakwa-Israyeli okuqala eminyakeni engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu. Ifulege lidala kunawo onke ezweni laphakanyiswa okokuqala eminyakeni engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu. Futhi wathi ngezinsuku zokugcina uyophakamisa ibhanela phezu kweJerusalema ebonisa ukuthi isikhathi sesiseduze. Futhi qaphelani lapho esikhathini esingeside sedlule ngibone isithombe sesiprofetho sidlalo lapho futhi bangenisa lawo maJuda ngezinkulungwane ngamabhanoyi ngisibonile ephepheni kanjalo njalo amaphephabhuku iLuke neLife abe kuphethe izinkulungwane zamaJuda zibuya futhi bawabuza bathi nibuyelani na abadala abantu abakhubazekile bebabelethile abantwana babo wayebelethiwe bathi nibuyela ezweni lendabuko ukuba nizofana athi qhabo sibuyela ukuzobona uMesiya uJesu wathi ngani bona umkhiwane uhluma imiqumbe yawo nazo zonke ezinye izihlahla zihluma imiqumbe yazo yazini ukuthi esesikhathi sesiseduze noma intwasahlobo isiseduze ihlobo ngakho uma nibona lezi zinto zifezeka phakumisani amakhanda enu ukuthengwa kwenu sekuyasondela kulo busuku njengoba lelizwe linobukhomanisi kuhle kwegege lezinyosi o bengikhuluma nendoda esikhashaneni esingeside sedlule nge omunye wezikhulu ezedlula zonke ngiyakholwa engaziyo ngazo futhi ngesikhathi ekhuluma izinto omelana nalesi sizwe nobukhomanisi kuzonikhakhazelisa amadolo enu kunjalo ukuthi bumisise kanjani okwekhekhe lezinyosi ayisekho into eqine enqi akukho ngisho nasezweni lakithi uqobo kulukhuni impela inye kuphela into eqine enqi engaziyo ukuthi izoma lelo idwala uJesu Kristu semukela umbuso ongayi kugudluzwa futhi kulolu suku lapho yonke into iwasi lesisekelo siqine enqi inkosi uJesu Kristu ngenani kulo bangane liyisikhoselo ngesikhathi sesiphepho into esimangaliso kangaka pho wakubona konke lokhu kwenzeka sibona amajuda manje ibhayibheli lasho ukuthi iJerusalema futhi liyokhakaza njengentebe nokuthi balinisele kanjani lelo zwe ngenkasa futhi ba umprofeti wakhuluma wayesethi lolo suku ukuthi amanzi ayovela enyakatho kwakungekho amanzi lapho ngaleyo nkathi kungekho siphethu lapho ngaleyo nkathi kodwa eminyakeni embalwa edlule kukhona ipophoma ekuqubukayo futhi inisela izigodi futhi ukunisela kwabo ngenkasa kungokunye kwezindawana zezolimo ezinkulu kunazo zonke ngobungako bayo emhlabeni ngazo zonke lezi zithako amakhemikhali asolwandle olufile ngqo maningi ngokwenele amakhemikhali atholakala ezinzulwini zalo wonke umtebe womhlaba ongeke ukuthenge amakhemikhali sakansimbi iuraniyamu nakho konke okunye kukhona impela ezinzulwini zolwandle olufile olungolwakwa Israel manje umkhiwane uhluma umqumbo wawo akusikho lokho kuphela kodwa ezinye izihlahla zihluma imiqumbe yazo The communist is putting forth bugs. The communist is putting forth bugs. Izihlahla zihluma imiqumbe uDaniel wakubona kungakwenzeki futhi wajabula manje ngalesi sikhathi wathi futhi ngaleso sikhathi isahluko seshumi nambili ngaleso sikhathi uMichael uyakuma isikhulu esithamileyo esimela abantwana babantu bakho uyakuba isikhathi sokuhlupheka esasingakaze kusukela ekuveleni kwabantu kuze kube yileso sikhathi ngalezo sikhathi abantu bakho baya kukhululwa bonke abayofunyanwa encwadini alijabula ukuthi igama leyo lisencwadini yakhe lapho yena uDaniel ngapha embona wafeka umdala wezinsuku onwele zakhe zazimhlophe njengoboya bezimvu futhi wazivula izincwadi futhi behlulelwa wonke umuntu ezincwadini ukwehlulela kwesihlalo sobukhosi esimhlophe esikhulu manje uDaniel unikwa lesi siqiniseko futhi ekupheleni kwesimiselo sesikhathi sabezizwe fundani iumazenya ekhaya futhi kusasa nifunde isahluko seshumi nanye ningabona ukuthi inkosi yasenyakatho yehla kanjani okungelutho kuphela iRussia yehla ukuzowupindezela njengesivunguvungu somoya lempe enkulu yaseAmargedoni iyolwa khona lapho impela eduze kwamasango aseJerusalema kaphelani ngiyakuthanda lokhu ayesikhathi abantu bakho baya kukhululwa bonke abafunyanwa belotshiwe encwadini incwadi yokuphila yewundlu Michael, the great prince, shall stand up for what? Michael, sikhulu, siyokuma ini simele abantu bakho ulungile.
And many of them that sleep.
Uyakuthi abaningi babo abalele emhlabathini wothuli bayakuvuka nini ngenkathi lezi zikhathi sezenzeka futhi abanye bavukele ukuphila okuphakade abanye ihlazo nokunengwa okuphakade. Njengoba impela nje kukhona ukuphila okuphakade kukhona ukumuka kwaphakade unquma ekutheni umphatha kanjani uJesu Kristu empilweni yakho. Uma umthanda futhi uzelwe ngokutsha futhi unomoya wakhe unokuphila okuphakade. Uma ungenakho awunakho ukuphila okuphakade. Uma igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila yewundlu unokuphila okungayi kufa. Uma lingalotshiwe lapho ungeke waziwe. Kuyini na zonke lezo ziprofethi ziyagcwaliswa. Yonke into kwehle njalo kuze kuzofika kulesi sikhathi. Ikhanda legolide seledlule njengoba uDanyeli athi liyodlula umbuso waseBhabhiloni. Ongena esikhundleni salowo wathi kuyoba ngamamede namaperesiya angena esikhundleni sombuso waseBhabhiloni futhi awa kuphi magreki uAlexander omkhulu futhi awa kuphi maRoma namaRoma ahlakazeka ezweni lonke iRoma yangasempumalanga nangasentshonalanga imilenze emibili. Uthi wathi insimbi nebumba ezinzwanini izindzwane ezishumi imibuso eyishumi futhi wathi ngeke kucubane futhi bayoganiselana phakathi komunye nomunye uBuRoma nobuProtestani. Uthi ngalolo suku uma lento isikhona khona ke itshe laqheshulwa entabeni kungengazanda lase ligingikela phakathi lase liyichoboza into iba izicucu lase lithatha indawo yesithombe. Ngakho bazalwane bami sinezinkathazo kulobusuku izimpi amahemhem ezimpi ukuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo ukukhungatheka kwesikhathi usizi phakathi kwezizwe. Ngisanda kubuya nje ngivela phesheya kwezilwandle futhi angikasiboni isizwe esingathuthumeli ezihlathulweni zazo azazi ukuthi yini ezokwenzeka elandelayo. Kodwa sibonga yini lobusuku ukuthi siyazi ukuthi yini ezokwenzeka elandelayo inkosi uJesu Kristu izofika kwesibili ngenkazimulo lobukhosi. Futhi wonke owesilisa nowesifazane otholakale lotshwe encwadini yokuphila yewundlu uyovuka nabathandekayo babo ukuthi angabeza inkosi emoyeni. Oh, into eyisimanga kanjepho. Ngalezo sizathu sithi ithemba lethu alakhelwe ndawo ngaphandle kwasegazini kaJesu elinokulunga amacala onke umphefumulo wami udeda indlela uyithemba lethu lonke nokuhlala. Futhi ngayo sikhathi uMikayeli uyakuma umbuso omkhulu uMikayeli wayenguKristu kusobala owalwa izimpi zezingelosi ezulwini nodeveli uSathane noMikayeli balwa ndawonye noma balwa bemelene njalo. Futhi manje futhi ngayo sikhathi wathi abaningi owafunyanwa elotshwe encwadini wakhululwa nalabo abenze ukulunga.
Watch this. And they that be wise shall
shine lokho abahlakaniphileyo baya kukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka. Nanjenge nabaphendulela kuthi abaningi kulungeni njengezinkanyezi kuze kube phakade. Ngakubuka lokho ngesinye isikhathi futhi ngicabanga ukuthi bazalwane ngiyaphuma kulokhu ukusa. Ngiyakuthanda ukuvuka kusesekuseni. Anithandi ukuvuka kusesekuseni na? Ngiyakhumbula ngenkathi abazalwane nami sasisezintabeni kusesekuseni impela ekuseni lapha kwelesine nqo sasivuka sibuke okulenga emuva lapho futhi kwakuyinkanyezi yokusa.
Dark.
Kwamnyama ngempela ngaphambi nje kokuthi kuse sibone kumnyama abuqoqana manje kuyini na? Ngokukhanya kucindezela kumnyama okunye kufanele kudede endleleni. Zonke izinto ezihuquzelayo ebezigijima ebusuku uma kuphuma lelo langa zigijima ziyokhosela uma ukukhanya sekukhanya. Ubusuku nobumnyama, ubusuku nokukhanya ngeke kwaba khona endlini eyodwa. Uphakathi kokuthi kumnyama noma kuyakhanya. Nokukhanya kunamandla kakhulu kunowumnyama kanjalo noKristu unamandla kakhulu kunazo zonke izitha zomhlaba. Manje siyafundiswa ngoso science lapho kukhanya kuqala kufika ekuqindezeleni umnyama. Umnyama buqoqa lonke ibandla labo ndawonye ukulwa nokukhanya kodwa kukhanya kuyehlula bese kuvela. The Bible lasho ukuthi uSathane uyohamba ebhonga njengebhubesi. Ukokela ndawonye zonke izitha zakhe bonke abangane bakhe izitha zethu futhi bahlanganisa ndawonye bebuthana inqwaba phansi kwenkhoko enkulu uPaul wesile emazingeni ezindawo zobufundisi mphela ndawonye amabandla bonke bebuthana bebamunye futhi bezenzela inhlangano enkulu okufana nobukatolika nemibutho emikhulu yomhlaba ibuthana iyodwa ibe munye futhi ibumba inhloko enkulu phezu kwalapho emazingeni ezindawo zezombusazwe ezibizwa ngobukhomanisi nokukhanya kukankulunkulu kuyacindezela kwenzekani ngesikhathi esifanayo ukukwenza na ibandla lamakristu ibandla likankulunkulu ophilayo liyagcotshwa amandla eza kulo lemukela umoya ongcwele uyawedlula emazingeni ezindawo zevangeli eligcwele kwako ngokuphenduka okuyisigidi izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu elikhulu kunakho konke lishanele izwe eminyaka emva kweminyaka. Asisekho emigwaqaneni siphezulu emgwaqeni omkhulu ohlukaniswe kabili uhaleluya asikho eshethe nhlobo ukuphenduka okuyisidithi izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ezikhundleni zevangeli eligcwele ngonyaka odlule sathatha isikhundla sobukatolika nakho konke okunye. Oh hey, kuyini na ukukhanya kuyaqoqa izinkonzo ezinkulu zokuphilisa zigame imbulunga yomhlaba haleluya. Le phakathi ezandla eFomosa imikhankaso yokuphilisa iyaqhubeka. Le ezandla eJapan imikhankaso yokuphilisa iyaqhubeka. Phezulu ezifundazweni ezingamaqeqeba amakhaza zasenyakatho imikhankaso yokuphilisa iyaqhubeka. Umhlaba jikelele imikhankaso yokuphilisa haleluya. Abantu bemukele umoya ongcwele bazindawo zonke sisesikhathini sokugcina. Kwenza nina bese ke udevelethi manje sekuyisikhathi sami uhlanganisa imibutho yakhe umphela ndawonye wamabandla ezama ukumisa uthi abayilutho ngaphandle ukuthi bayisikhejane samabhokisi abangumsindo akukho lutho kubo konke kungubuhlanya ayikho into okuthiwa ngokusebenza kokungaphezu kwemvelo. Kuni lesikhathi esifanayo inhloko yemelika inhlangano yezemithi ibhala isitephu ephepheni yase ithi akekho umuntu onelungelo lokungena endlini yabagulayo ukuba azokhonza abantu ongakholelwa kuNkulunkulu somandla futhi amemukele njengomsizi wakhe. Umemezeli wamakristu benengcokiswano nodokotela ngenyanga edlule banikeza ukulobaloba engangingekwazi ukukubhala mina uqaba ukuba ngangizama ukukhuluma iwawa ngakho.
In the midst of everything, God will cause his enemies to testify.
Kuyina phakathi kwezinto zonke zifakazele inkazimulo yakhe yebo mnumzane. Udokotela wathi singanikeza kuphela izinsiza kodwa uNkulunkulu ungumphilisi ngathi lawo madoda adumile iyathola nje ukuthi yini thina sikhejane singahlaniphile esasiyazi ngaso sonke isikhathi kunjalo. Salunyele izinsuku zenkazimulo nizothola ukuthi lesi sikhejane samandla ashintsha izifebe zibe ngamanenekazi nezidakwa zibe ngabanomzela abahloniphekile namakristu. Yiwo impela amandla azobaphakamisa abakhiphe kulo mhlaba bese bathatha abayise ekhaya ohlwithweni bayenkazimulweni singahle ukuba sesedlu le kakhulu isikhathi singahle kuba sesedlule kakhulu isikhathi kwabaningi. Ngalosuku uMikayeli uyakumela abantu akamele zona izizwe umele abantu nabaningi balabo abalele othulini lomhlabathi abanye bayovukela ehlazweni laphakade nasekunengweni kodwa labo abahlaniphile nabaphendulela abaningi ekulungeni bayokhanya njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade haleluya. Ikhenye noma ipatishi iwani khathazeka na bangakhela indlu yobukhosi laphoya woza uzongibona ngolunye usuku. Kuyini na ngiye ngaphuma ngabuka leyo nkanyezi yokusa emfulu lapho iqala ukuya ngaleya ithini inkanyezi yokusa na inkanyezi yokusa kuphela ibonisa ukukhanya okukhulu kokuphuma kwelanga kunjalo na inkanyezi yokusa isizathu sokuba ikhanye ngokugqame kangaka niyazi ukuthi kungani injalo na ilanga lisondele kakhulu impela kuyo kungukucindezela nenkanyezi yokusa imemezela ukufika kwelanga. Kulungile ninazi inkanyezi zokusa kwisikhathi sokumemezela ukufika kwakhe. Khanyani izinkanyezi zokusa, vukani kusesekuseni ithi indodana izoba lapha amasinya. Uma sibuka futhi sibonele ukanyezwe ukuthi lapho ibenyezela eziphakaphakeni ithanda ukuthi ilanga selizokhanya masinyane nje futhi uma sibona izinkanyezi zokuthi zikaNkulunkulu ziphuma futhi zikhanyela inkazimulo yokuvuka kukaJesu Kristu kukhombisa ukuthi leyo enkulu iyacindezela izinkanyezi ziyabuthele kodwa inkanyezi yokuhla yompopoloza bambelelana kusekude ukuba kuse Bambelelana kusekude kuba kuse ibani lokhu nibambelele nje njengoba utathe wethu mafini abanye babevame ukucula ibani lokhu nibambelele nje ukusa kuzofika amasinyane babambelele baze izinkanyezi zokusa ziyakhanya ezweni manje zikhanyisa izwe ngaphambi nje kobumnyama obukhulu nokushaya konyazo okukhulu okuvele ezulwini ukufika kwenkosi Lelisani manje wathi ngike ngayibuka inkanyezi yokusa futhi ngacabanga oh inkanyezi yokusa ngapha kaphansi ngolunye usuku ngibe phezulu lapho umfowethu uthi nami wayesanda kuqala umlilo nje futhi sasizothola ukudla kwasekuseni ngase ngiphenduka ngabuka inkanyezi yokusa ngaphumela lapho kulezo zihlahlana zomsedari nemimoya inyenyeza izihlahleni zephayini ngama lapho ngazizwa ngikahle ngiphefumula lowo umnando fresh umoya wasekuseni futhi kuthi ukuba nesithwathwa isithwathwa esiningi kakhulu ngehlela emfudlaleni ngakho amanzi ngebhakede lamanzi aphenduka iqhwa ngaphambi kokuba uvuke ngibe phezulu lapho ngiphakamisa izandla zami phandle lapho kulezo zihlahla zephayini ngabuka inkanyezi yokusa ngacabanga oh buka lapha iminyaka engamashumi amane nanhlanu ingenzeleni ngathi oh buka lapha senginemibimbi izandla zami ziba nemibimbi izinwele ziyamunquka amazinyo ayaphela oh iminyaka engamashumi amane nanhlanu ingenzeleni Kodwa ngathi buka ngaleyo leyo nkanyezi yokusa inhle hle nje futhi ikhanya ba njengoba yayinjalo ngosuku uNkulunkulu wayiphephetha ezandleni zakhe wayesethi mayikhanye ngase-ke ngicabanga ngombhalo ngathi kodwa uNkulunkulu wayethembisa uma siyohlakanipha futhi ziphendulele abali ekulungeni siyokukhanya sedlule izinkanyezi kuze kube phakade ngacabanga nkanyezi yokusa uyakhanya manje kodwa nini sezifike lapho haleluya sikhanye sedlule inkanyezi kuze kube phakade futhi ngangiwuzwa lo moya uza wehla ekugqumeni sekuzokusa nje usebenza ezihlahleni zephayini uthi kukhona izwe ngaphetsheya komfula esilibiza ngelimnandi phakade futhi sifinyelela kuphela kulolokhu ngesibakazelo sokwazi ngokukholwa ngamunye ngamunye sizuza isango lapho ukuba sihlale nongasayi kufa lapho beshayela wena nami lezo zinsimbi zegolide Into enkulu kanje pho labo abahlakaniphile beyophendulela abaningi ekulungeni futhi bayokhanya bedlule izinkanyezi kuze kube phakade naphakade ngakho kwenza mehluko muni empeleni na izokwenzani le mpidlwana endadlana lapha lolu thuli oludadlana lomhlabathi isilokazana esingenamgogodla umzimba omdadlana osazokufa ozobola futhi ubuyele othulini nezibungu zesikhumba ziyowudla ziwuqede Oh my! Oh hey, angivuka nakho konke okukimi futhi ngikhanyele inkazimulo kaNkulunkulu. Ngilahle konke okusindayo ukuze umoya ongcwele wedlulisele amandla awo nenkazimulo ngokushunyayelwa kwevangeli ngokuphiliswa kwabagulayo, ukuqinisekisa uJesu Kristu evusiwe kwabafileyo. Oh hey, phakade naphakade. Yepa wena Danieli gcina amazwi unamathelise incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina abaningi bayakwehla benyuka ukwazi kube kuningi ngase ngibheka futhi ngibona mina Danieli futhi bheka kwakumi abanye ababili omunye ogwini lomfula nganeno noyedwa ogwini lomfula ngaphesheya Omunye wathi kumuntu owembethe ilineni umoya ongcwele owaye phezu kwamanzi abantu nezicuku umoya ongcwele phezu kwabantu oh haleluya umoya ongcwele izambulo zeshumi nanhlanu eleshumi nesithupha kuyasho ukuthi ukuminyana nezicuku amanzi achaza ukuminyana nezicuku zabantu futhi nangu owembethe ilineni elimhlophe evayizela yena uqobo phansi phezulu phezu kwamanzi nezandla zakhe ziphakamele ezulwini efunga yena ophila kuze kube phakade naphakade uma lezi zinto sezenzeka akusayi kubakho isikhathi haleluya Akusayi kubakho isikhathi wafunga lokho ngenkathi sibone lezi zizwe ziphidlika nezinto zenzeka kanjalo imfihlakalo kaNkulunkulu sivele ifeziwe. Kuyini imfihlakalo kaNkulunkulu? UNkulunkulu ekini ithemba lenkazimulo ekhanya umbabathizi wamagcwele. Wayesethi ke uma lezi zinto sezenzeka akusayi kubakho isikhathi. Labo abazi uNkulunkulu wabo, kwasho uDanyeli, lezinto kuzokugcina abaningi bayakwehla benyuka ukwazi kube kuningi, kepha labo abazi uNkulunkulu wabo bayophikelela ngezinsuku zokugcina bayophikelela. Oh, kuphikelela kwakukholwa ukuthi piki umhlaba jikelele lo busuku kuphindaphinda ezizweni zonke jikelele imikhankaso emikhulu izimpumputhu eziyabona izithulu ziyezwa ezishotsha ziyahamba abantu bayo yonke indima yempilo bayangena bemukela umoya ongcwele akusibo bodwa abampofu nomfokazana kodwa usozititi nakho konke okunye. UNkulunkulu uthatha futhi ubeka ingubo yakhe phezu kwalowo nalowo futhi ebanika isimemo beze esidlweni sakusihlwa somshado. Nomphristi omkhulu uMelkizedeki uyofika ngolunye usuku futhi siyodla isidlo sisisha naye embusweni kaNkulunkulu ngolunye lezinkulu izinsuku zenkazimulo. Oh, ngijabula kakhulu kulo busuku ukuba sembusweni. Yebo mnumzane, ngolunye usuku olukhulu, ngolunye usuku olumangalisayo, asisayi kubakho isikhathi. Niyabo siphuma ephakathini, sasikhona izwe lingakabikho. Benikwazi lokhona uNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo. Wawukuphi washo kuJobe lapho uJobe ecabanga ukuthi wayenokuhlakanipha okuthile? Wathi wawukuphi lapho ngibeka isisekelo sezwe ngaphambi kokuba ngiwubeke lapho amadodana kaNkulunkulu ehlabelela kanye kanye nezinkanyezi zokusa zenanela ngokujabula na? Izinkanyezi zokusa zenanela ngokujabula. Labo abakhanyayo benanela ngokujabula ngenkathi sebebone ukuthi ngolunye usuku babe tabernakele lapho emhlabeni. Nenkosi uMelkizedeki wayezongena kulungeni kubaNkulunkulu futhi unikela ngokuphila kwakhe ukusihlengela uNkulunkulu. Sibuye futhi manje siyizinkanyezi ezikhanyayo kuze kube phakade naphakade. Ukuphi lapho ngibeka isisekelo sezwe na? Shona ukuthi ziwuke kuphi, ngitshele ukuthi zili phezu kwani. Wathi zibophe, ngifuna ukukhuluma nawe njengendoda. NoJobe wawa ngobuso bakhe njengomuntu ofile, akakwazanga ukukumela. UNkulunkulu wayelapho nakho lapho khona. Wawukuphi lapho ngibeka izisekelo zezwe na? Leli vangele enkazimulo lalikade liprofethwe ngabaprofethi beTestamente elidala lehlele dlula eminyakeni lilapha kulo busuku liqinisekiswe nguNkulunkulu lishanele izwe. Bazame ukulichima kodwa zama ukucima umlilo ngosuku olunomoya nezingodo zokwenza amapulango ezomile ehlathini na? Ngani ungeke wakwenza ukuqhubeka kwakho kakhulu nokulwa nawo? Kulapho uqhubeka kakhulu nokulinika umlilo. Uma uqhubeka kakhulu nokulinika umlilo liyosha kanzima kakhulu ileyo nto kuphela. Sasivame ukuba nomlilo omncane phandle ezintabeni ngenkathi ngangivame ukuzama ukubasa umlilo uvuthe kusesekuseni kakhulu ekuseni. Ngangiphuma lapho bese ngiphosa izinti kuwo ushunqe, ngiyazi njengoba impela kukhona intuthu encane kukhona umlilo ndawo. Into kuphela engangiyenza ngokuthatha isigqoko sami bese ngiwuvuthela futhi ekugcineni kwawuvutha. Ilokho ibandla likufuna namhlanje ngokunye ukuvuthela komoya onamandla ovukuzayo njengalowo wehla ngosuku lwePentecoste ukulivuthela libuyele ekukholweni futhi ukuba lemukele iNkosi uJesu Kristu ekufikeni kwakhe ngenkazimulo. Bukani izibonakaliso ezimanga izinto eziyizimfihlakalo zenzeka ukuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo amagagasi amakhulu ebhidiza ugu njengoba unje uJesu athi ayokwenza izinhliziyo zabantu zehluleka ukwesaba. Ukwesaba, oh, ubani ozophosa ibhomu ikobhalti kuqala na? Kuzokwenzekani na? Emahoreni ambalwa umhlaba wonke uzoshabalala ngani? Ngiyoba sebukhoneni bukaNkulunkulu ngaphambi kokuba ithi qatha iphuma endizeni kunjalo. Kuyoba njani na? Akuyukuba lutho kodwa siyoqathaza le ngubo endala yenyama. Siyoqathaza futhi sisukume futhi sikhawule umkomelo wanguna phakathi futhi simemeze lapho sidabula emoyeni. Salani kahle, salani kahle ihora limnandi lomkhuleko. Kuyobe sekwedlule konke futhi siyoya ekhaya sibeke lo mzimba omdala phansi siwushintshe ngomqhele nengubo ngaleya okungayi kunyamalala. Sijike sibuyele emuva sisuka ekubeni yikhetha nesalukazi sibe umuntu omusha siphile kuze kube phakade naphakade sikhanya ngokwedlulele nokungafi ukuba sihambe sethethenyuka ngemigwaqo yasenkazimulweni ebukhweni benkosi uJesu Kristu sihlabelela udinga kuNkulunkulu kweliphezulu wenze izinto ezinkulu phakathi. kwethu. Inkathi sisohambweni namhlanje namandla kaNkulunkulu eqinisekisa yonke into ngapha nangapha, masikalaze sibone ukuthi sikuphi. Bukani umkhiwane uhluma umqumbe, bukani ezinye izithatha zihluma imiqumbe, bukani izizwe zihluma imiqumbe, bukani ibandla likamoya ongcwele lihluma imiqumbe, bukani phela kodwa liphinda libuye izibonakaliso ezifanayo nezimanga. Haleluya, sizothandaza. Ngoba wasezulwini siyakubonga kulo busuku ngamandla okuvuka kukaJesu Kristu, ngobukhona bakhe obuphakeme obukhulu, ngokugcobo lwakhe lukamoya ongcwele. Siyakubonga ngenxa yokuthi ulapha manje ephila njalo enza izinxuselo phezulu kokuvuma kwethu. Siyakubonga ngamandla akhe aphilisayo asophula njengezikhuni zomlilo ezivuthayo. Nkosi, wasikhipha ethuneni, wasivusa futhi wasimelelisa ukuqina kwethu, futhi wasipha amandla ukuze siphume futhi sikhanye lapha kuloku kumnyama. Siyakubonga ngalokhu. Baba, sikhulekela ukuthi uzobusisa wonke umuntu ongasindisiwe. Busisa bonke abasindisiwe. Siphe khona Baba, philisa bonke abagulayo, thola inkazimulo. Busisa leli thabernakele elincane, busisa abantu, busisa umfowethu Neville uMelusi, busisa bonke abadikoni abaphatheli. Siphe khona Nkosi, beka izandla zakho eziphilisayo phezu kwabo, kuthi uma uDevele ngena bese ebangela imehluko emincane kuphilise Nkosi, ngokushesha impela ngebhalisamu lakwaGileyadi. Siphe khona Nkosi, thulula amafutha okugcoba phezu kwabo, benze bazithobe enhliziyweni, babe mnandi emphefumulweni, kwangathi bangahamba ezinyathelweni zeNkosi uJesu. Izinto zenyama zenzeka kubo bese begula, kwangathi ingelosi kaNkulunkulu ingama eduze ukuba ibheke igazi likaJesu. Siphe khona, philisa bonke ukugula. Ngisize Nkosi, njengoba ngigashubela ngale yaye emasimini, ngibona leso sidingo esikhulu, isidingo esinjepho osukwini zigidi zifile, izinkulungwane ezingamakhulu amane namashumi amane nane zabahedeni zifile namhlanje zingamazi uKristu. Ngisize Nkulunkulu othandekayo, sibuzile sonke kanye kanye kuthi ngolunye usuku usisukumise kulo mhlaba ngale yaNkosi, ukuba sihlale nawe esihlalweni sakho sobukhosi ezindaweni zasezulwini phezulu ngale ya uKristu Jesu. Siphe khona Baba, kuze kube yileso sikhathi kwangathi impilo nokuqina kube ngokwethu, ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen.
Oh, I want to see him. Amen. I want to look upon his face. There to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let him my boy of cares all past.
Manje lalelani umzuzwana nje, mangaki ama-Methodist elikhona lapha na, phakamisani izandla zenu. Ama-Methodist, mangaki ama-Baptist elikhona lapha na, phakamisani izandla zenu. Mangaki ama-Presbyterians akhona lapha na, phakamisa isandla sakho. Mangaki ama-Nazaretha na, phakamisani izandla zenu. Mangaki ama-Pentecostals na, phakamisani izandla zenu. Mangaki ama-Luthela na, phakamisani izandla zenu. Awu, sonke sikhona, bukani iqembu elikhulukazi, sixubene sonke sihleze endaweni eyodwa ezindaweni zasezulwini, sijabula esibusisweni. Manje ngifuna ama-Methodist aqhawulane nama-Baptist, i-Baptist ne-Luthela. Phendukani manje bese ngiqhawulana, bese nibheka ngemuva ngapha manje njengoba silihuba.
Thank you.
Lokho akunenzi nizizwe nikahle na. Akunenzi nizizwe sengathi yonke eyenu. Mangaka amapriti okholwa lapha napha, phakamisa isandla sakho. Wonke umuntu okholwa inkosi uJesu Kristu, phakamisa isandla sakho. Ohe, into emangalisa kanje pho. Manje njengoba sehlukana, njengoba sethamba sivela emakhaya ethu ehlukene, asihambe ngomkhuleko. Manje asicule elethu elimnandi, iculo elidala lokusikhipha. Bangaki olaziyo na, hamba negama lika Jesu. Wonke umuntu kanye kanye manje asicule. Kwekufunani kwenze.
Take the name of Jesus with you as a shield from every foe. When temptations fall.